DaCimSafi.com. DJ
Bambo. Oh my. Skia, skia na maboya na ndokisa kwenye mic na zamia mbaya. Sina wema kwenye uovu na kamia sana. Nyinyi Yanga mimi Simba damu kwenye timu yenu. Taja watu tatu wa kumkaribia chama. Skills za kushoot na kuaim. Rappers mandondo ni mashoes kwenye game. Piga kwenye kichwa bado napumua. Ndipo nakumbuka nilichofanya watoto juice kwenye fame. IQ buku na washa upupu. Wanachana mapupu mapupu kama supu. Nazi zimeleta chukuchuku. Kama nimewashika watu bega na vosepa na mambupu. Poverty wongo. Killing them 6 feet deep. Kama nimeshirikiana na kasongo. Sasa wajipange kivengine mana rapper kama mimi. Laba mtengeneze mwingine wa udongo. Michongo na karibia fiongo. Nash kwenye nyumba ya viona bado narushia madongo. Heavy mpaka na upa vibiongo. Muindi mikeka tunampuna so kibongo so kimombo. Busy body mama and on racks. Mahat on racks. On your knees him a dick suck. Step in the booth, I attacking these tracks. F words all I speak facts. Been a flows 1 in 6 packs. Me a fear who? Me a don't fear these punks. I've been throwing shit it stinks. Bitch deja vu. Nice come on shay skia give us. Niko puya ka puya ka. Napiga misele wana puya. Puyanga, well a town guess I'm in a pulagan. Kivuka mi paka na wa praka. Niko kuwaka kuwaka. Mitungi kichwani niko buyaka buyaka. Piga sana pini la kashumeka shumeka. Piga nyama chini na wa praka. I've been chasing paper kama Mac 2. A tanki sepa I'll be back soon. Ghetto zinapikwa rap tunes. Wamezishe katu network na wanazita rap fools. Fast niko duki na kigongo. Wana na kusema ukishegeuza kichogo. Na hivyo viji project vyenu vya mchongo. Na dedicate kwenu vesi zote za matus. Kutoka kwa shim dogo. Stop playing with me. Stop. Wait.